Namhlanje bathandwa soqala entsha i-series emva kokuqeda leyana edila nevangeli. Ngifuna sikhulume ngokuba benevolent kukaNkulunkulu. Ngisho ngesiNgisi ngoba ngilicabangile igama lesiZulu, angilitholi kahle eliqonda ngqo kulento engifuna ukuyisho. Echazwa ileli gama lesiNgisi elithi benevolent lichaza ukuba nenhliziyo enhle, inhliziyo efudumele, ukuba mnene, ukuba othanda ukusiza, onozwelo. Ukuze abantu mebethi God is good, kuthiwe all the time God is good. Ukuba onesineke, onakekelayo, owusizo, obekezelayo, ophanayo, ongayicabangeli wena kuphela, ogenerous, onesandla esivulekile. Leli gama lichaza zonke lezo zinto ngoNkulunkulu. Isizathu esenza ngikhetha ukuthi sike singene kwi-series ekhuluma ngale, sibona isidingo sokuthi ake sigcizelele lezinto ngoNkulunkulu, ngoba sijwayele ukugcizelela izinto okungenzeka umuntu athi uma esilalele agcine enesithombe esingaphelele ngoNkulunkulu. Kunama emphasis izinto esigcizelayo la ekukhanyeni ngenxa yesimo esikusona njengebandla, ngenxa yala abaningi bethu nani abasuka khona, nangenxa yezinto eyifundiswayo kwamanye amabandla siyazama ukuqikelela ukulungisa ezinye zezinto. For example, amabandla maningi afundisa ukuthi umuntu ma ewumzalwane akufanele alindele inhlupheko empilweni yakhe, efanele alindele phila kahle emzimbeni nokuba nemali nokuba nempumelelo, okungesili iqiniso ngokwezwi likaNkulunkulu. Ngakho siyathanda ukugcizelela ukuthi uNkulunkulu ubuye ayivumele inhlupheko, ubuya vuma uNkulunkulu ukuthi sidlule ebunzimeni ukuze sisizakale. Siyathanda ukugcizelela into ekukhanyeni, uma uthi uyalalela into ehamba vele njalo. Amabandla amaningi afundisa ukuthi yonke into oyifuna njengomzalwane uma uke wayithandazela, wayibiza ngegama, uyayithola. Kuyayithiwe confess and declare, lo hlobo lemfundiso kuthiwa name it and claim it, izinto ezakho akusile iqiniso. Ngakho siyathanda nokugcizelela ukuthi kuyenzeka uNkulunkulu angakunikezi okucelayo, uthi sewuthandazile kodwa ungabi nakho lokhu okucelayo. Into esihlale sisho njalo ekukhanyeni leyo. Kulawo mabandla ma ukuthi uke ube kuwona, abanye bethu siphuma khona, ayinakwa kangako indaba yokona nokukhula ebungcweleni. Kuba sengathi into ebaluleke kakhulu kuNkulunkulu ngathi ukuthi singaguli, sibe nemali, siphumelele ezinhlelweni esinazo njengabantu. Kuba sengathi leyo into amaZulu agxile kuyona. Ngakho siyathanda nokukorrecta lokho njalo sikhuluma ngesono. Njalo sikhuluma ngokulwa nama-temptations, ukhula ebungcweleni into eyi-emphasis ekukhulumeni kwethu la ekukhanyeni. Lama emabandla athi uma sewusindisiwe, lindela ukuthi usewunoNkulunkulu owenza iy'mangaliso, ziyinali iy'mangaliso, into ya-everyday. Bathi iy'phiwo zokuphulukisa abagulayo zisekhona, sibabeka izandla bonke bayaphila. Amanye lawa extreme ngempela aza khulume ngokuvusa ngisho abafile. Kusaney'phiwo zey'mangaliso, umoya ongcwele usabasiza ukuthi bakhulume ngey'limi, bayaprofethana, okungesili iqiniso. Ngakho siyathanda nokugcizela ukuthi ungayilindeli iy'mangaliso empilweni yakho nje everyday. Kungenzeka uNkulunkulu asenze, kodwa kuseyinto okufanele uyilindele. Lindela ukuthi uNkulunkulu asebenze ngendlela ejwayelekile. Hambe ekudokotela uma ugula, sebenza ukuze uhole. Bathi ngijwayele nje ukuzwa kuthiwe iy'kweletu ivele icime emabhenki kungakhokhwanga emabandleni akhona, okungesiliqinisa, kwenziwe kwangempela. Siyathanda thina ukugcizela ukuthi zikhokhe iy'kweletu zakho azizukucima ngendlela yesimanje. So ke kunaleyo uma ukuthi umsuku wasilalela isikhathi eside uzoyizwa leyo thoni leyo, zikhona inhlupheko, imthandazi buya ingaphendulwa, ayikuthi ayiphendulwa, ubuya ungayitholi lento icelile. Izono kumele sikhulume ngazo, siyilungise impilweni zethu. Musukulindela uginqa kwemangaliso, lindela ukuphila noNkulunkulu ngendlela normal. Leyo nto inama side effects okungenzeka ibe nawo. Silungisa inkinga njengodokotela ekunikeza imedication yokuphilisa isifo esithize sikuxakile. Kodwa bese yasho ukuthi noma sophila lesifo, kodwa ke ogada kungenzeka lento ikuphathise ngekhanda. Kungenzeka kubenzima ukulala ebusuku ngenxa le medication oyinikezwayo. Ngakho nansi neyokulungisa ikhanda malikuphatha, nansi medication yokulungisa ama side effects, nasi zama ukwenza njalo. Ngoba le tone esihlale siyithatha yeyinhlupheko nokungaphendulwa kwemkhuleko, omunye ngamnika isithombe sikaNkulunkulu ongathandeki, ongenalo uzwelo, ongenasi sihe, uNkulunkulu obandayo, onzimanyana, dwelani nathi ebunzimeni bethu, ongasile usizo. Niyayibona leyo ngozi bazalwane? Ngakho ngithe ake sikhulume ngoNkulunkulu obenevolent, uNkulunkulu owusizo, onesihe, onozwelo, ogcwele uthando, ofudumele. And ekukhulumeni kwethu sizoyithinta zonke lezi zinto engiyibalayo, engisijwayele ukuyigcizelela, hayi ngenhloso yokuyilungisa ngoba zikho wrong, zi-right, kodwa ngenhloso yokuletha ibalance khona singazukwazi iside elilodwa likaNkulunkulu, sigcine sesimbona ngamehlo kungasiwona, kodwa sizomazi ngendlela ebalanced, ngendlela uNkulunkulu azambule ngayo. Amen. Okwanamhlanje kodwa ngifuna ukushaya i-high level yokukhuluma ngalobu buhle bakhe, ngalokuba usizo nokuba nozwelo kwakhe. Then kulamasonto azayo ngizothinta lezinto ke ngazinye ukuze sibone amavesi enza sibe neview ebalanced ngeyinhlupheko, neview ebalanced ngokungaphendulwa kwemthandazo, neview ebalanced ngalendaba yokucizelela izono, neview ebalanced mangithi uNkulunkulu wayihoxisa iziphiwo zeyimangaliso, kodwa kube khona esikwaziyo okuzoletha ibalance endlela esimbuka ngayo uNkulunkulu. Kodwa namhlanje ngifuna sishayele phezulu ngokukhuluma ngoNkulunkulu owusizo, onozwelo, onemfudumalo, othandayo ukusenzela okuhle. Ngicela ke siqale encwadini kaExodus kuchapter 34. Zonise amavesini ahlukahlukene, inhloso ukunikhombisa ukuthi uNkulunkulu uyiveze njengoNkulunkulu ohlose ukusenzela okuhle, uNkulunkulu onenhliziyo enhle, onozwelo, ongasho ngesibindi ngaye uthi God is good all the time. Empilweni yami uNkulunkulu muhle futhi umethembe. KuExodus chapter 34 nangu uNkulunkulu ezambula kuMoses ukuze abhale phansi uIsrayeli nathi sonke simazi ukuthi ufuna ukwaziwa njengoNkulunkulu onjani. Kuverse 5, usimakade wehla ngefu wama naye lapho uMose, wamemezela igama likasimakade indlela afuna ukwaziwa ngayo. Usimakade wadlula phambi kwakhe wamemezela wathi, usimakade, usimakade, uNkulunkulu onesihe nomusa, ophuza ukuthukuthela, novame ubumnene nokwethembeka, ogcina umusa kubo bonke abayinkulungwane, athethelele ububi neziphambeko nezono, nokho ongayikumiyeka engamjezisanga onecala, ohambela ububi babazali kubantwana nakubantwana babantwana kuze kube yizukulwane sesithathu nesesine. uNkulunkulu ufuna uMose amazi, ufuna atshele uIsrayeli ngaye, ufuna abhale njengoba ebhalile nje, khona nathi sizomazi ukuthi uzambula njengoNkulunkulu onjani. uthi uNkulunkulu onesihe merciful ochaza ukungathandi ukunikeza umuntu impindiselo embi asuke ayideserve umusa in the sense of mercy unalomqondo ukuthi umuntu wonile ufanelwe ulaka ufanelwe inhlupheko njengoba kade sifundisa amasikhuluma ngevangeli kodwa nangu uNkulunkulu ongathandi ukumnikeza lokho umuntu kunalokho uthanda ukumenzela okuhle angakufanele uNkulunkulu onjalo akathandi ukuphindisela okubi ngokubi siqwashise kugcineni ukuthi uyokwenza kulabo abangawamukeli umusa wakhe ngeke azamyeke omubi onecala engamjezisanga kodwa akathandi ukwenza njalo akathokozi ngokubhubha kwababi akathokozi ngokuphindisela okubi ngokubi uNkulunkulu onesihe othanda ukungakuniki okubi okudeservayo kodwa uthanda ukukunikeza umusa isihe lithi igama elilandelayo uNkulunkulu onesihe nomusa elezulu kuyalibeka kahle ubuye ungazini umehluko between isihe nomusa kodwa le liyalithi umusa liqonde lokhu ngesingisi ukuthi we grace uNkulunkulu o gracious igrace ke noma ihlobene kakhulu nomusa kodwa inomqondo ke wona hayi owokungakunikezi impindiselo ekufanele kodwa inomqondo wokugiqabeza nje wokupha izinto ongayifanele not so much ngoba khona okubo okwenzile ngakho angizukugweba kunalokho ngizokwenzela okuhle esikubiza ngomusa lokho mercy kodwa igrace nje inomqondo noma kuthiwa yikho into embo yenzile kodwa nje ngivele ngikusukele ngingakwazi ngivele ngumuntu ovele akwenzela izinto ezinhle akuphe ngumuntu ogracious othanda ukwenza okuhle kungenasidingo uNkulunkulu onjalo uNkulunkulu omerciful onesihe uNkulunkulu onegrace onomusa athi amagama alandelayo ophuza ukuthukuthela uyaphuza ukuthukuthela maqondana nezono zethu now la ukhulume kakhulu kazinga lento yokusihola esalusa njengobaba njengomalusi wethu ngoba zonke izono ziyagwetshwa uyasho ngenzansi kodwa la njengomzali akasiye umzali ohleze phethe uswazi zonke izinsuku akasiye umzali ohleze ethetha malanga onke umzali obuya yiyeke ezinye izinto engazange aze ayilungise buya ngathethi ubuya ngasigwebi sengingakhulumi ngalokhu kokuphanishwa kwezono kodwa nje ngalokhu kokushawa ngoswazi ukuze asilungisise akasiye umzali osheshe acasuke uNkulunkulu ngakho nasezimpilweni zethu akafuni sibe nomqondo wokulindela ulaka neinhlupheko as a result of ukwahluleka kwethu uyaphuza ukuthukuthela uNkulunkulu uyaphuza ukusigweba ngiyazi lento ngayo uNkulunkulu kuyami impilo ngoba ngasheshe ngafunda ukuthi uNkulunkulu noswazi alisebenzisayo ngithi nesesindisiwe noma singasazi ukuya esihogweni kodwa uyalithola uswazi ngezinto ozenzayo empilweni obuza kuDavide ziyaxolela izono kodwa ama consequences zeza bekhona ngakho makwenzekile ngona ngihlalele ovalweni ukuthi kaze ubaba uzolidedela noswazi njengengane isaba ukuthi ubaba mayifika uzokwenza njani mayezwa lento engiyenzile kaningi ngilindele uswazi lungafiki kunalokho akunikeza intambende angisize ngiphenduke ngize ngibuye endleleni engazange azangiphanishe ngoswazi nami ngifunde ukuthi ho kwezama izingane ngoba njalo angingabe ubaba obhozomela zonke wonke amaphutha angingabe ubaba okhuza yonke into oshaya ngayo yonke into kodwa njengoNkulunkulu angophuza ukucasuka angophuza ukuthetha uNkulunkulu onjalo uthi mayiqhubeka uthi novame ubumnene lelegama ke lezulu lethi ubumnene alichazi i-gentleness kodwa igama elichaza ngesingisi bathi steadfast love uthando olibekezela ingunaphakade olingapheli uthando olumile u-steadfast njengesihlahla sifake impande phansi noma kushaya umoya asuki sjela uNkulunkulu uvamile okuchaza ukuthi uyachichima lugcwele kuyena uthando olingapheli uNkulunkulu othi mayisenqumile ukukuthanda uma lapho ekukuthandeni akakudubi ngoba wahluleka akacasukeli ayeke ukukuthanda akuflathele ngenxa yokuthi unezono kodwa unothando olunjengolomzali lu steadfast uhamba uyojikeleza ndodana yolahleko uzubuye ekulindile esakuthanda uNkulunkulu njalo nesihe unomusa uyephuza ukuthukuthela unothando olumile olubekezelayo lithi futhi novame ngokwethembeka ukwethembeka ukugcina izinto oyishilo ugcina izethembiso zakho ugcina konke okuhle asithembisile ukuthi uzosenzela khona uNkulunkulu esingamethemba ngamanye amazwi makuthiwa uvame ngokwethembeka ungamethemba ukuthi abe nesihe abe nomusa aphuza ukuthukuthela avame ngothando kuwena ungazethemba zonke lezo zinto verse 7 ogcina umusa ilawo magama again steadfast love uyaligcina uthando lwakhe kubo abayinkulungwane ngamanye amazwi alishoda uthando lwakhe inkulungwane babengakabi nawo amagama la anjengomillion unkulungwane wawuchaza kwakuyona number enkulu kunayo yonke ababekwazi ukuyibhala bayisho ngakho mayethi ugcina umusa kwaba yinkulungwane ukhuluma ngenamba engabaleki kubona bonke abantu umusa wakhe nothando lwakhe olibekezelayo alukho lincinyane alisibelo Davide noMoses noJohani noJakobe kodwa luvamile lwaba lwawonke umuntu inamba engabaleki nathi siyabalwa kulomusa wakhe omi ungunaphakade nawe nezono zakho noma ziningi unoNkulunkulu onothando olunezimpande oluzinzile olingazukupheshulwa yilutho empilweni yakho uNkulunkulu onesihe esingapheli onomusa ongapheli ophuzayo ukukuthukuthelela ovame ngobumnene owethembekile ogcina uthando kuwena nawo wonke omunye umuntu othembela kuyena indlela sikhombisa ngayo ekakhulukazi uthi maqhubeni over 7 athethelele ububi neziphambeko siyamaza sithethelele ububi bethu neziphambeko zethu ngakho singamethemba ukuthi abe njalo nakuyona yonke enye into empilweni yethu noma esiqwashisa ukuthi kulabo abangavumi ukuphenduka akayi kumyeka engamjezisanga onecala kodwa uyophindisela kuyena ongafuni ukwamukela lobuhle ayibona njengoNkulunkulu niyayizobathanda cela kunifundela amanye amavesi kuDuteronomy chapter 7 acishe afane nalawa wona ngizokuhlala kakhulu kuwona ngiyafuna nje ubone ukuphindelela kokuyiveza kwakhe njengoNkulunkulu nje ufuna ukwaziwa kanje akafani noNkulunkulu bamaFilisti noNkulunkulu bamaKhanana ababefuna abazali balethe izingane zabo kubona bayishise emlilweni esindlela yokukhonza labo uNkulunkulu ababefuna sometimes abantu mabe ukuze babalalele mabethandaza baze bayisike abantu bayizwisa ubuhlungu obhali yakhumbula abaprofesi babhali babeze benze njalo mabefuna ubhali abezwe akasiye uNkulunkulu onesihluku akasiye uNkulunkulu othanda ukuhlupheka nosizi nokucindezela akasiye uNkulunkulu cruel ohash onendluzula akafuna ukwaziwa njengobhali noAshteroth noNkulunkulu bamaKhanana Moses ngahlukile kunalezi zithixo zaseGibhithe ngiyuNkulunkulu mina onesihe onomusa owephuzayo ukuthukuthela ogcwele uthando nobumnene kubantu abakho kuDuteronomy chapter 7 over 7 uSimakade akanithandanga nje kuphela akanikhethanga kunezinye izizwe ngoba nanibaningi naniyingcosana kunezizwe zonke khuluma ngoIsrayeli kepha kwaba ngenxa yokuba uSimakade enithanda nangokuba wayegcina isifungo ayesenze kokhokho benu uSimakade unikhiphe ngesandla esinamandla wanihlenga endlini yobugqila nasendlini nasesandleni sikaFaro inkosi yaseGibhithe yazi ke know this ukuthi usimakade uNkulu uNkulunkulu wakho usimakade uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu uNkulunkulu othembekileyo ogcina izivumelwane somusa kwabamthandayo abagcina imiyalo yakhe kuze kube seyizukulwaneni eziyinkulungwane wakhetha ngobe kuthanda uNkulunkulu Israel noma untamo olukhuni kanje uNkulunkulu akakubekezeleli nje ngoba ngobe nenhloso yokuvezela amaGibhithe ukuthi uNkulunkulu ogcina ivumelwane kodwa uyakuthanda futhi kuyasiza ukuyikhumbula le nto bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyasithanda akasibekezeleli kuphela yebo uyasibekezelela ngoba sohlupho sonke kodwa futhi uyasithanda okuchaza ukuthi uNkulunkulu nje ojabulelayo ukuthi sibe seduze naye njengendoda ithanda umkayo insizwa ithanda intombi ikijabulele nje ukuthi abe khona nje ngingimbuke nje mamatheka kumnandi nje ukuthi nangu la noNkulunkulu uyakuthakasela ukuba seduze nje nawe uya unenhloso yokwenzela okuhle nje just because he delights in you uNkulunkulu uyachazeka ngawe unenhliziyo efudumele edonsekeleka kuwena he takes pleasure in you uNkulunkulu akakubusi nje njengenkosi ngoba phela uzokwenza njani wakhetha kufanele agcine isemizo sakhe akusindise ayekho into angayenza nomunje kodwa uNkulunkulu okuthandayo uyahalela ukuba seduze nawe ukuxoxa nawe uyathanda ukubona ujabule uyathanda ukubona umamathe uyakuthanda ukubona izinto zezinhle empilweni yakhe uyakuthanda singalicomplicate uthando lukaNkulunkulu ilo lithande silaziyo mawuthanda umuntu ubaba ethanda izingane zakhe uNkulunkulu uyasithanda kanjalo uthi wakhetha ngoba ekuthanda hayi ngoba kwakukhona into encomekayo ngawe hayi ngoba wawusizwe esikhulu Israel kodwa wakhetha ngoba ekuthanda uNkulunkulu siyazi ukuthi kunjalo kunakuthina hayi kuIsrael kuphela uthi wamsindisa uIsrael endlini yobugqila uNkulunkulu onjalo umsindisi ezonweni umsindisi nasebunzimeni nje bempilo uNkulunkulu othandayo to rescue us uNkulunkulu uyathanda ukuba yihero othi mawuxakekile afika azokuhlenga kunanoma yini ekuxakayo uNkulunkulu onjalo ongamemeze ebunzimeni bakho hayi nje ezizoneni kuphela uNkulunkulu who loves to rescue yathanda ukusindisa wethembekile singamethemba uNkulunkulu onothando kwizukulwane eziyinkulungwane naye lento futhi lwanele bonke abantu uthando lwakhe akusilo lika-Israel kuphela alisibo lwabathize kuphela kodwa lwanele nabantu abanjengami nawe uNkulunkulu ogcwele uthando Jeremiah chapter 33 kuverse 7 uthi kuverse 7 uJeremiah chapter 33 ngiyokuqula ukuthunjwa kukaJuda nokuka-Israel ngibakhe njengakuqala bahlambulula kubo bonke ububi babo abone ngabo kimi ngiyithethelele zonke izono zabo abazenzileyo nabaphambuke ngazo kimi siyamazi enje besikhuluma kakhulu amasonto adlule uNkulunkulu osihlenga ezonweni zethu ayixolele zonke asuse ububi bethu bese sithi kuverse 9 umuzi idolobha iJerusalema uyakuba kimi yigama lokujabula nodumo nendumiso kuzo zonke izizwe zomhlaba eziyakuzwa ngakho konke okuhle engibenzela khona ziyokwesaba zithuthumele ngenxa yakho konke okuhle nangakho konke ukuthula engiwenzela khona uthi uNkulunkulu iJerusalema liyoba idolobha ajabula ngalo yena uNkulunkulu nathola ipraise anconywe ngenxa yalo uNkulunkulu futhi akhazimuliswe abantu bamadmirisha uNkulunkulu bambuke bachazeke uyena bambone muhle ekhazimula ngenxa yezinto ezinhle azozonzela iJerusalem. UNkulunkulu uyafuna, ufuna uthanda ukujabula ngokubongwa nokudunyiswa ngokwenza izinto ezinhle. UNkulunkulu ohlanganisa udumo lwakhe neinto ezinhle azenzela labo abathandayo. Ufuna abantu bamazi njengoNkulunkulu ogcwele isihe, uNkulunkulu ogenerous ngokuthi enze njalo kuyiJerusalema. Izizwe zamaFilisti zihalele ukuba noNkulunkulu njengoYahweh. Zingabafuni labo bhali noNkulunkulu babo, ngoba wazwa muhle lo waNkulunkulu kaIsrayeli omphatha ngalesandla esinje uIsrayeli, owenza izinto einje eJerusalema, bese uNkulunkulu ngiyojabule ngokuthi izizwe zingidumise, zingikhazimulise ngenxa yezinto ezinhle engizonenzela zona nina Jerusalema. UNkulunkulu onjalo uthi izizwe ziyakwesaba ithuthumele ngenxa yakho konke okuhle, ziyasaba nokuhlasela uIsrayeli ngoba uIsrayeli unoNkulunkulu othanda ukumenzela okuhle uIsrayeli. Uthi lapha ngasekugcineni kuka verse 9 uthi ziyokwesaba ithuthumele ngenxa yakho konke okuhle nangakho konke ukuthula. Lelagama lezulu lethi ukuthula lichaza iprosperity, chaza ukuhamba kahle kwezinto, chaza impumelelo, ukuba nayo yonke into oyifisayo. Uthi uNkulunkulu ngiyo ziyomangala zesaba izizwe mayibona iprosperity engikunikeza yona. Ngakho le genge yeprosperity ayigeji completely, ukuthi bona basuke bathi i-guaranteed kuwona wonke umuntu kufanele aprosperishe empilweni. No exceptions. Uma ungaphumeleli ingoba ukuletho kweshumi, ingoba unayo i-faith. Bese sine cha sinjalo. UNkulunkulu uyavuma inhlupheko, kodwa futhi ngiyafuna nazi bangcwele ukuthi uNkulunkulu uyayithanda impumelelo yabantwana bakhe. UNkulunkulu onje ku-Israel, i-nature yakhe, inhlupheko zizamakhoma kuma sentence e-prosperity empilweni zabantwana bakaNkulunkulu. Futhi mawucabanga na uzobona ukuthi kunjalo. Inhlupheko ayilasti forever. Kuningi okuhle uNkulunkulu akwenzayo. Maningi amagama awabhalayo before sometimes kube nekhoma yeinhlupheko. Agigxabeza uthi khoma. Ngeyinhloso ezinhle amakhoma aneyinjongo ezinhle uNkulunkulu asuke efuna ukuyifeza ezimpilweni zethu. Phawule ungaphakami. Angifuni esikogweni mntwana wami. Ngakhona livenyameni khoma. Amgigxabeza ngezambulo neyimangaliso nanani khoma. Niyezwa bangcwele. Unjalo uNkulunkulu. Akasiyo uNkulunkulu othokozela ukukubona ucindezelekile, uhluphekile, uswele. Uyathanda ukwenzela okuhle. Abantu baze bamazi, bamangale uyena, bebona izinto ezinhla zenza empilweni yakho. UNkulunkulu onjalo. Kwisililo chapter 3 for ama 2K Lamentations chapter 3 ngicela ukufunda la, siyawazi la mavesi kwabaningi bethu amagugu ethu la mavesi, kodwa sibuye siwalibale mase sicizelele ekukhanyeni indaba zeinhlupheko. Isililo chapter 3 uverse 21 noma kunjalo kade khuluma ngokunqotshwa kweJerusalema neinhlupheko zeJerusalema. UJeremiah lo ubhalayo ubhala isililo, uyakhala ngoba iJerusalema linqotshiwe isizwe saseBhabhiloni bathunjiwe usuku olunzima eJerusalema. Uthi kuverse 21 noma kunjalo ngisazoqhubeka ngibe nethemba. Uma ngicabanga ngosimakade, angicabangi uNkulunkulu othanda ukungihluphekisa, ongayiphendula imithandazo yami, ohleze egade izono zami, uNkulunkulu ongazukungenelela ey'mweni zami nangendlela ey'mangalisayo. No, uma ngicabanga ngaye ngibona ubunzima bempilo yami, kubuya ithemba. Kumele sibe njalo nathi bathando. Kumele masicabanga ngoNkulunkulu, angifuni sigcine sinesithombe sikaNkulunkulu wendluzula nosizi nobuhlungu. Kumele kubuye ithemba khona ebunzimeni bala emhlabeni masicabanga ngoNkulunkulu. Athi kuverse 22, nayi into emenza kwelo yithemba, uthi uthando lwakhe lungunaphakade, which means the steadfast love of the Lord never ceases. Uthando lwakhe alinqamuki. ubele bakhe, his mercies abuna mkhawulo, they are new every morning. Kusha njalo ntsuku zonke, uverse 23 usho njalo mayithi lapha uverse 22 ubele bakhe mercies usebenzisa igama lobuningi I plural elveza umqondo weyinhlobo ngeyinhlobo zomusa uNkulunkulu asenzela wona ongenamkhawuko njalo ekuseni mawuvuka unomusa omusha afuna ukukunikeza wona uNkulunkulu athi kwethembeka kwakhe kukhulu great is his faithfulness kuverse 24 bese ethi ngathi ekhuluma ngento ayisho emphefumulweni wakhe ngathi usimakade uyisabelo sami ngakho ke ngizakwethembela kuye ngiyakhumbula ngayingangichaza lento yesabelo usabelo means iportion yam uNkulunkulu makhlukaniswa amafa abanye benikezwe izindlu abanye benikwa amasimu abanye benikwa amabhizinisi la ekhaya ama portions lawo wonke umuntu uthola iportion yakhe yamafa uthi uJeremiah uNkulunkulu mina iyona portion yam bathi abanye bethembele imalini bethembele kwimizi bethembele kwini mina ngizakwethembela kuyena uyisabelo sami esihle engithokozayo ngaso uNkulunkulu indawo yami yokwethembela athi kuverse 25 usimakade muhle kulowo omlindelayo kulowo omfunayo God is good Yahweh is good uNkulunkulu muhle kwabamlindelayo ngiyafuna simazini kanjalo bazalwane njengoNkulunkulu omuhle kubantwana bakhe cela ke sibuke amavesi ambala ku Testament elisha khona ngizoya ngasekuphetheni ngicela siqale ku Matthew chapter 5 uzofunda nje ambalo lamasinyane bese siyavala Matthew chapter 5 ukuza ama theologian angathi wayenjalo ku Israel akasenjalo manje uverse 43 Nizwile kwathiwa othanda umakhelwane wakho uzonde isitha sakho kepha mina ngithi kini thandani izitha zenu nibabusise abaniqalekisayo nibaphathe kahle abanizondayo nibakhulekele abanizingelayo ngabantwana bakayihlo sezulwini ngamaemazi nifane naye ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe elakhe lelilanga uyena uliphumisayo phezu kwababi nabahle anise imvula yakhe phezu kwabalungileyo nabangalungile anokwenza okuhle kubantu even abantu abaniphatha kambi anobenzela okuhle khona nizofuza uyihle wasezulwini ngoba uyihlo umuntu owenza okuhle uNkulunkulu uyathanda ukwenza okuhle uza kwenze ngisho kubantu abangamesabi abangalungile abanikeza ilanga anise imvula kubona okuchaza ukusinika yonke into esidingayo njengabantu ilanga nemvula yona into esupporta konke ukuphila kwabantu emhlabeni yona eyenza kube ne oxygen sikwazi ukuphefumula kukhule izitshalo izilwane zidle sikwazi ukudla izitshalo nezilwane yonke into esidingayo ikulento yelanga nemvula mawungakususa khona there's no life emhlabeni uNkulunkulu osinikeza konke okuhle azanikeze ngisho abantu abangamesabi abangalungile niyayizwa lento bangcwele unjalo uNkulunkulu wethu ingakho ku right ukumbonga uzumbonge ubale zonke lezi zinto umbonge ngokuzwe indlebeni umbonge ngokubona emehlweni ngokukhuluma emlomeni ngokuhamba kwegazi umbonge ngayo yonke into ngoba leli verse lisho njalo malithi ukhiphi ilanga nisimvula lichaza yonke into esaphotha impilo yabantu emhlabeni kuningi uNkulunkulu okuhle akwenzayo uNkulunkulu onjalo ngakho nathi asimlingise nakubantu abasihlukumezayo lichaza lokho leli verse leli in fact lento uPaul asuke isho kwezenzo 17 ungavuli uverse 28 mayethi ngokuba siphila sihamba sikhona kuye konke ukuphila kwethu kukuyena uNkulunkulu ngisho abantu abangakholwa noma bemhlambalaza bayisebenzisele izinto against uNkulunkulu kodwa uyena obabusisayo uyena obenza baphile babe bahle baphumelele empilweni bangaguli mabengaguli bakhule babe badala bashade babe nabantwana zonke lezo yibusiso zivela kuNkulunkulu njengoba bedla belala bavuke uNkulunkulu obabusisayo uNkulunkulu onjalo ogiqabeza azagiqabeze ngisho izitha zakhe kangakanani ke ngayikusiza thina esabantwana bakhe. Amen. Uthi kwizenzo mangifundela masinyane izenzo 14 uverse 16 uNkulunkulu othe ezizukulwaneni ezidlulileyo waziyeka izizwe zonke ukuba ihambe ngeindlela zazo. Kuverse 17 nokho akayekanga ukuyifakazela ngokwenzo kuhle. Unkulunkulu wayeka izizwe zaphuma zaye ithiqweni, abamnyama baye madlozini, abanye baye malini, kodwa akazange ayeke ukuyifakazela kuzona zonke izizwe ngokusenzela okuhle. Singamazi sinjalo wanika imvula, usho njalo kuverse 17, yasezulwini neyikhathi zenala, okuchaza ukuhluma kwezitshalo abantu bavune. Unkulunkulu wanikeza yonke leyo nto egcwalisa inhliziyo zenu ngokuhle. Nangokunjalo kuchaza ukuthi uNkulunkulu wagcwalisa inhliziyo zenu ngokudla, wanika nenjabulo. UNkulunkulu uyena owenza abantu bajabule, bakwazi ukuba namaphathi, bakwazi ukuselebrate, bakwazi ukuba happy noma bengamazi uNkulunkulu. Uye owenza zonke lezo zinto, uNkulunkulu othanda ukwenza okuhle. Niyayizwa lento engiyifundisayo bathandwa? Cela ukuvala ngoJakobe chapter 1. Sazobuye sibuyele kuleli kulamasontazayo, kodwa ngiyafuna nje ukuvala ngalo ukugcizelela lento kaNkulunkulu othanda ukwenza okuhle. Kuverse 5, kepha uma kukhona omunye phakathi kwenu oswele ukuhlakanipha, makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngokungagudli, ogenerous ngamanye amazwi, futhi engabalisi, akadeleli muntu. Chaza ukungadeleli muntu lo, akathi ah wena ufanele lutho, wena uyini wena, uyakuphiwa lokho. Kuverse 16, bazane bamadukiswa izipho zonke ezinhle. Ningadukiswa nize ngicabanga ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu ohash. Izipho zonke ezinhle neziphiwo zonke ezipheleleyo zivela phezulu, zehla iphuma kuyise wokukhanya okungekho kuye ukuguquka nasithunzi sokuphenduka. Wazala ngezwi leqiniso ngokuthanda kwakhe ukuze sibe ngamazibulo ezidalwa zakhe. Buka nje ukuthi unenzeleni ngokunisindisa. Mazini njengoNkulunkulu ophana izipho zonke ezinhle. Yonke into enhle unayo empilweni yakho ukuthi siyalibala thina bathandwa. Ingakho mangichaza indlela uNkulunkulu esiphatha ngayo, ngithi mawucabangi sentence kuningi okuhle bese kuba namakhoma obunzima empilweni yakho. Mawungasubale ngalendlela ngisho ngayo, uqale ngeoxygen, uze ngamanzi, uze ngokuhluma nje kweinwele, ngokugijima kwegazi emzimbeni wakho, ngokuba nendlebe ezwayo namehlo abonayo nomlomo okwazi ukukhuluma, ngokuvuka ekuseni, ngokwazi ukufudumala makubanda uphole makushisa, ngokwazi ukuhlala nokusukuma, ngokwazi ukuba nokudla, ngokwazi ukuba nabantu ophila nabo. Mawuqala nje lapho ushaya uhide lamagama uNkulunkulu ezinto ezinhla kwenzela yona, mhlawumbe uyogcina ufikile kuyikhoma lakho leli ohlezi upreoccupied ngalo. Mabethi zibale ubone ukuthi ayiningi na ilento eshiwa leli verse le. Bazalwane, sinoNkulunkulu othanda ukwenza okuhle, sinoNkulunkulu othandayo ukusibona sijabule. Masigcizelela amakhoma, suke sifuna ningadidiswa abantu beprosperity bendukisa ukuze nithuke makuvela inhlupheko. Asifuni nithuke, kodwa futhi asifuni ke ikhoma bese liphenduka liba yisentence. Ugcina umbono uNkulunkulu njengoNkulunkulu ohash ongathanda ukwenza okuhle, uNkulunkulu othanda ukugixabeza ukuze uhlezi ujabule. Ngakho asimthande, sifuna ukusondela kuyena ngoba uNkulunkulu omuhle eimpilweni zethu. We have a good God. God is good all the time. Amen. Asandaz